chechimu. It's a rhythm turn up. Dance rock ya ku beat chechimu. Masinari sate fidi bongo pisa songa. And chechimu chiganda che. Yense kabaka, luka flow freestyle ugetu sababanda. Beda back off, wala gechi. Usa kubugwa chikara kara wala biechi. Sidika gwafeke dora wala biechi. Wala biechi kajajata wala biechi. Beda back off, wala biechi. Usa kubugwa chikara kara wala biechi. Sidika gwafeke dora wala biechi. Walabye chikajajata walabye chi. Na fute na zike nga tonge funyo muziko. Enge ya yuyoru buto luchidi manyo. Na gubwe butabike tarungali ya bakabogo. Sichari muntu kena zara muta inoso. Yense taranta kama kasameri muze. Kata nyeche mutisikidize chenkebete. Enkaru stand koku nonyo bukongo vule. Na kenku wala mukwaluse mfudu muntu leke. Masinari chivukai chida manyo kenyoka. Sati filibongo sesote ya kula na ora. Hachidigwe nabi chachengenge gene kucha. Manja gemeke tanga nawe unyobo cha. Beda pako wala biechi, usa kubugwa chikara kara wala biechi. Sidika gwafeke dora wala biechi. Wala biechi kajajata wala biechi. Beda pakufu wala biechi. Usa kubugwa chikara kara wala biechi. Sidika gwafeke dora wala biechi. Wala biechi kajajata wala biechi. Naitwa machine shiti, luka muwaje. Tumekuja kuburudika tipendi ukuzi. Nenda ukadozi na kucheke unasinzia. Mimi sokwe mutu, amekuja kukondowa. Muwini ni mimi ambao amekokota. Umeisha waikona kondo mwenye mwanya. Au ngomba meshuka nyure, sema badu. Nime muku gensi, usewe shuwa shikue. Wewe rudisa ndege kwa dakika tatu. Niko mbaya kama nanuka kwenye mapavu. Gangsta bundu kendio usima yangu. Eche chimuchi ganda che, wala biechi. Beda pako wala biechi. Usa kubugwa chikara kara wala biechi. Sidika gwafeke dora wala biechi. Wala biechi kajajata wala biechi. Beda pakufu wala biechi. Usa kubugwa chikara kara wala biechi. Sidika gwafeke dora wala biechi. Wala biechi kajajata wala biechi. Kuno gogwa kusekare doru no bamempa. Baby devumu mpale mbisaza na ilo kata. Raimu senkojo wazimpisa kanyarida. Katoru wa momu ntwegwe guweza ikanya. Enjovu kusa stereo shopping apu diet. Ama jika pega vika mumwezi kwa epuli. Goria sabuni kabotonga kubabai. Pedi jaka bandarika angaka kubu gachi. Atoba you can't even believe. Ousabwe tutuma uwa mela kubifu. Nebeke moni zipi gefu nebisiri. Entewe kola pupe veja kose sakondo. Bila pako wala biechi. Usa kubugwa chikara kara wala biechi. Sidika gwafeke dora wala biechi. Wala biechi kajajata wala biechi. Beda pakufu wala biechi. Usa kubugwa chikara kara wala biechi. Sidika gwafeke dora wala biechi. Wala biechi kajajata wala biechi. Eche chimu dance rock ila kubit kabaka. Ha, it's a rhythm records. Yevogo kakusanti jichiganda che. Bongon sasa de kutoka tangulini. I'm alphabetical speed of the light. Obusari nsenkuwa bachobe chomu wazi. Katikilo maidaze mwambaza voltai. Black Omega, yenze teba mega. Eche chimu.